tabia wake nitamutunza mama sijajutia alimtunza kwa imani mpaka hivi nilivyo napotoka nyumbani joni nlete kidogo huyo mama wangu mama huyo mama nimpe nini mama huyo mama wangu mama Nata duniani, nimpe nini sipati Walocheka ndo wengi, alipoanguka na mimi Alinfunza kusali, jinsi ya kuishi duniani Na mengine kwa wingi, baka pia tumaini Kilichobaki heshima, na shukrani kwa Mola Mola mpe uzima, usiku mchana na Mola Huyu mama, wangu mama About tomorrow, Ali yomba no tuli. Never know about tomorrow, Ali chekwa na wengi. Never know about tomorrow, leo tunala na wali. Never know about tomorrow, mauna na halali.
Mama, sijui nikupe nini. Sina, ila heshima. Najikaza kwenye fani, duniani kujituma. Nasari usiku mchana, Mora. Umzidishie uzima mama nitakuheshimu siku zote
huyu mama wangu mama huyu mama nimpe nini mama huyu mama wangu mama huyu mama nimpe nini mama huyu mama wangu mama
To all mamas under the sun. I love you all.